Bamaliza muli agesa wena abalwanizi b'eddembe ly'abaana bakalatidde abazadde okwongera okutwala obuvunaanyizibwa okulungamya obulungi abaana baabwe ku ngeri entuufu gye basaanye okukozesaamu amasimu balina ate okufundikira nga bakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo olw'abantu abakyamu abali ku mutimbagano okusaba kuno kutuukidde mu kaseera ng'olwaleero eggwanga lwe litandise okujaguza ennaku 16 ez'okwefumiitiriza ku bikolwa eby'okutulugunya abantu okusinziira ku kikula kyabwe kiziyite 16 days of activism against gender-based violence mu 40/40 Hope Natukunda kuba mukitongole ki Raising Teenagers Uganda atubulidde nti abaana abato abatulugunyizibwa ssaako n'okukosebwa mu ngeri ez'enjawulo okuyita ku mutimbagano buli lukya beeyongera obungi mu ggwanga lino kyagambye nti n'olumu kisindiikiriza bangi kubo ate okusalawo okwejjambula mu bwensi ayongeddeko nti wadde nga tekinologiya yeetaagibwa nnyo naddala mu byempuliziganya ssaako n'okusoma eri abaana bano abazadde balina ate okukakasa nti abaana baabwe bategeera bulungi obulabe obuli mu kukozesa obubi omutimbagano n'abwekityo basaanira balungamye bulungi abaana baabwe abawala n'ab'obulenzi ku nkozesa entuufu ey'emikutu baleme ate kukosebwa okuyita ku mikutu gino.